Shangai, mana maumivu nishazoea. Kukataliwa sikatai, mana nishapenda nikaumizwa. Na wala si shangai, mana maumivu nishazoea. Nilikanywa na baba, mama, na sikuzingatia nikabeba lawama.